Dege, my baby, we go live in a store, she cause you my daddy. Dege, my baby, we go live in a store, she cause you my
rose again. Kome nakufuna si chali ya mpanchi, mpanchi.
Yeko weka mpanchi. Okata sata chali ya mpanchi, mpanchi.
Yeo singi la banana, baby. Kome nakufuna si chali ya mpanchi, mpanchi.
Yeko weka mpanchi. Okata sata chali ya mpanchi, mpanchi.
Yeo singi la banana, baby.
Obenda
tinula kubanda batlet tegede
Kurache tampise nandi vaten tegede
Ati nakutite juwe vasengo nyigide
Edo nabi maze nza sinyiganga bakate
Mukwano weba loku sonyi wakisanyu kite
Katino yangu okunka nikanine chirate
Echirate chochirete nchidabe chete gegete
Akati kakano kansi wanze kansovete
Kakata kule mbola mbola mbaka angakatirete
Mukwano weba loku unka nikakati mpewete Kangenda kachayiko kateketete
Bola nakufuna sichari ya mpanchi mpanchi Shaking up, breaking. My body could be now with baby, me that's so fine. Romantic, only one pizza. Baby, my auntie is a quagala. It's you got me thinking about night and day. Oh, na 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 na. My baby, little baby, girl, it was a nida. Oh, na 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 na. Oh, na na kufuna si chali ya mpanchi mpanchi.
Yeko weka mpanchi mpanchi. Okata sata chali ya mpanchi mpanchi.
Yeo singi la banana, baby. Singila banana baby
Wala inalo sechiro
Samba
Gabakasi ni bubaviri
Samba
Oluwa kete kumatia
Samba
Gabakasi ni bubasatu
Samba
Buruenda puje sinakari kia kwano kabwe Okamanya kasenyu fukeva itakabeki Buruembe na kukabela kansaba yoluenda Bagia bisi kweti Obu mpwanchi mpwanchi Obu takusa mwesaja yinyini kulanchi Nsengambo mukasi wabela chakulia Mutai wange uliriza che kugamba Omukasi weka belange nyamerike stafu Obo kusitu kukula ne mkule kango ni mwavu Anko vela mulavu gako karibi wavu Owe kotuka na kwewe techire Obo mpanchi mpanchi Tumbavu
Bola na kufuna si chali ya mpanchi mpanchi
Yeko weka belange Okata sata chali ya mpanchi mpanchi
Yeo singi la banana baby Bola na kufuna si chali ya mpanchi mpanchi
Singila
banana baby.